Sabankuwa yo na kino abagande takabali kunze ebyapa baleka mu bbanka wawodoolo n'okiraba songa ne mwalibeera tunza kuzabagwera sife aleka muganda munnaawo n'olumugwire ebbanja mbuusabuusa mujengumye mbiri nti tuli baka ewaffe ate nga toyina nnyo obujja kubeekoledde ebyabwe bangi bafudde byakufuna so nga baakolanga tulaba era ekyo kyekizadde okwetya okumanya nga baana batto mbasomye naafunye okufa okusinga obusava abaganda talusembeza kumbi ofiisi eba y'amawanga magadde ekintu gy'otosanga mu bali ssebo nsaba nkuweeza emunyimbula bakoona ebibuga obugoma
weekumanga nnyo nze nsobola oyo oluba okusitula yasabyase